press music, baby.
Leo amechezea sharubu za mgosi sana wafanya wafu. Na pesa hakuna so hakuna tanga ndugu. Hadi chao anajikuna roundi hii kweli watatu. Walisema mitano tena dingi ndani ya Soweto demokrasia na vyama vingi leo wanaipigia punyetu. Hawaaminiki watawala na wanaharakati. Ndio maana ndike vesi kwa mkaji ya lami ya kondoa baba. Ili msivione vingi na msiaige haya mautundu muhuni. Nimekata ringi nkogeto na kuna. Na naa mshukuru Mungu kikubwa hai mwana kwetu na ukidaka fungu spendi. Kwani duniani yetu wakinywa mweti, kunywa vanto, kinywa henes, kunywa bapa. Utaumwa figo, utaumwa ini na wote tazikwa hapa. And that's what's up and now I'm pretty sure I'm spirit pure. Pure mathematic and now lyric pure. And this goes to all who are fake MCs, whack MCs, and I can see and entertain that I know I like me. Mbwa ukojua kuacha lama ili akumbuke njia kurudi. Mwanamke wa kweli ni mama mzazi akiwa na mudi. Sam limonga refa, mkizani mtanipa stressi. Raundi hii mechi inachezwa nyumbani uwanja wa Kinesi. Ya mtoboi, ya mpopoi, ya mtutoi, ya mkohoi. Na mtasusa mkiwa hoi ni miakiusa na tanga boy. Hapa Emmanuel, hapa Ibrahim, mwana wa Musa. Letanya bari kwa fimbo na ifimbo ndo inawarusha. Hey, wananitaje?
It's a Christmas.
Shut it down, please bring it back, my crown. One thing I gotta say, don't play around. You know when I'm in, what's going down. Big papa, big things, mina control. Kila mchongo serious, yani show. Later cargo, mina push, mina saka do. Billionaire mindset, kama vile mo. That's how I go, wanataka my flow. Busy to be some mo, to the mix for show. Yeah, I know that they don't know. Wako slow mo, hawafanyi kwa vitendo, they talking mo.
Mina push, man, I'm hustling. Iwe Monday, Friday, paka Sunday. Leta mchongo si chague, man, I'm riding. Nimekuja hapa town, migo saka pay.
Yeah, mina saka pay with saka fame. Mikausho mikali, hata waki blame. Hawawezi kukompare, level ziko same. Busy legendary, uliza hata kila same. Kunilinganisha na watoto is a shame. Please my G, heshima iwekwe on my name. Hatufanani simple, walipo busy simple. Kujuana sana mwiko, heshima ilipo nipo. Na bado jana bless hata masnitch wakibania. Amani sana wanangu wote pale mjini Mbeya. Tanga pamoja upendo mwingi, Ibra naye anajua. Na leo ndo ile siku jua limepatwa na jua. Na wa madogo kuto kudisk kumbe zao nepi. We been there, we done that, tutongeze sauti. Aina noma heshima yenu wala hatuitaki. Wazazi wenu wanatambua na wanapiga saluti. Kuruti t. Ha!
Ha! Ha!
Yeah.